Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde aljumare sappo e jeɗɗi lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogahe joyyi jeenayi yamde soki nder maison de la presse bomo ko jotti nonno ɗo ka kabaruji ɗo yummaro waygal kanko noddirten Adjara Traoré wonto ɓoggui jamɗe to fa hande ndiyam ɗano wondi e natude les saha leydi meɗen ndi hollitide ɗum wiide wona kutte tan ɗum wondi e wadde o garan famtade ɗum e journal ngal tiɗ allaji hakkunde laamu mali o kañe fedde irtoje yigaji ley leydi meɗin ɗi neɓnoddirta barik goldo iɗum wondi e yarde fa handen yesso dabareji fo ɗoani fiyede ñalawma handen o on pamto ɗum e journal ngal wattu joni min kalan kabaru no restaurant ngaji ɗin gondi e wayltinno golleji muɗen gori jamarde kañe wattataji soɓe defa fa heewa homo fuddu yaaha ñama e ko yiɗi ɗi wonno sembe kabaruji ɗumin jogui ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade fa hande le saha leydi ndi hollitan wiyede ndiyam ɗano wondi e nadde ɗum wondi latal sababudu so nokkule kewɗe ɗum wondi wadde toon kasaraji yimɓele wonɓe nokku noddirte ɗo binta gongoli laamu tumbuto hollitaweede beeli mabɓe ɗana gondi e nadde wattu joni ɓe mbiɗan ɗon ndiyam ɓe garan ɓe nawtiro ɗum ko nayri bangal demal ley nokkule mabɓe ɗe hono yimɓele andaɓe kabaru demal dano gondi hokkude ɓe hakkillaji lobbi fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Bouli e Sita Sidy Bé
mi heeɓi seeden to mo yimɓe heccuɓe amen wi ko ɓuuri duuɓi capanɗe joyyi hono ɗan diyan mataka nokkude amen ɗo
ɗiyo haalaji basumare keƴaɗa haala walde sukaɓe humaniɓe yirwere cercle binta gungu beltiɗo sanne ko ilamnade ley wendu fagui bin eyi makko ɗin yo kabaru lobbo yimɓe wonɓe bangge ndu wendu ana gondi wadde immadaraji wadde golle sardiŋeji e demal
yimɓe ko jeeyale nokku noddirteɗo faga bine anali tiɗorai ko ɓurno duuɓi sappo hono noɓe heɓirta diyan linen nawre ngam meɗe yetta Allah gagnolma handen nden nawre ana da hewde diyan jamar ana welti sanne sa miɗe tijji ɗu ana nato saabe ko heewi acca yaade joolal fottade kasin timmunde talaka ko nokkuji amen
Moussa Wolga yo andinɗo kabaru demal mo golle muɗum fawi dow golle sardiŋeji o wolti wiide fa yimɓe keɓa nafa ɗan ndiyam hakkillaji kesikani ɓamede e awa dow awdiji jaɓɓoji darade ley o nokku ɗi nafangaji keɓete e muɓɓen
watti joni ɓuɓal ana woodi ga ɓoyata tan mi waraman naata e wulare ɗum nafaba amen mimin lema jabaje tomati fotta pomme de terre ɗi e nallal muɗum ka e maaroje
caggal ɗum yimɓe wonɓe bange ndu wendu faggi bin ana gaɗa noddago paabire e awdiji saabi ko ɓuuri duuɓi capantati joni gelle yogaji keɓaynorimude yewi yimɓe toon yogaɓe
ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe dow bme ami andiɗe dow page facebook kaña compte x sidio tamani le noga e jeenayi lewru waroro ndu ɗum nduɗo lewru jaati noon mbiyeten le noga e jeenayi muɗum di hitande 2025 lewru janvier nduɓe kollitide mali waran yaltude e fedde sédia wonde fa laaɓa wattu joni ɓe gondi e ƴewtade yalono ɓe kani ɓiltirade e nder ɗo fedde yoga e tekkitittoɓe kabaru no ɗati politique kañe gollidal hakkude leyɗele kollitiri wiide kay fa AES heɓa tabita wajuɓe mabɓe no sinaɓe jalta e nder ɗo fedde noddirtede sédia wo le majjum nduɓe mbi ɗati kewɗi kani nanguede wattu joni o keɗɗemo kanko docteur Houssine Ben Bamba yo jangguino jande dow wuuro komo sifirdo en dow faccitago Sita Sidy Bé
goho muɗum fo ene han ƴewde sariyaji ko ne walle dogata e muɗum fande mabɓe yaltiɗen ene walle miɗe tijji so leydi mali ne yaltiɗen e walle ɗum natton saabe jaati heeƴaɓe leydi mali wonɓe ne walle seeda kañ e ndu yaltan nde walle seeda o ne soen mali yaltine nde walle seeda o jooɗa haala heɓataka hakkude leydi mali kadi leyɗe seeda o kasin fottade kasin hono projet ngaji ɗine walle wawi waddude leydi mali ɗuɗo darton neɗɗo ana wawi haalde jaati soen mali yaltiɗene walle seeda o kutteji mum an satti sanne ko naari banggal coggoji hakkude leydi mali kadi leyɗe seeda o fottade kasin ko nayrade banggal lafi deƴere soni mali yaltinene walle ana nato saabe kasin hono baali ko hinnoto jamare wonɓe ne keɗɗalaji ɗuɗo daro hakkude leydi mali kañ leyɗe sedewɗe hooreɓe walle sedewo ana wawi hollitinde fa handen wi sariyaji ko joɗɗine walle yo sariyaji jantanɗe ndu laamu potal ɗum won laamu démocratie fottade kasin sariyaji jantanɗe ɗu maral kañ haqƴe bani
adama
kanko premier ministre Abdoulaye Maiga hollitan wiyede omo ley leydi gana ndi wakkande mo yettino toon alkamisaɗo ƴaɓɓinonde o yiide président noddirteɗo John Dramani Mahamad wakkati muɗum nduɓe kaldi hono ko nayri banggal gollidal hakkude leyɗele ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ko nayri banggal ndena kañe fa jottoyoɗa dow keɓe kañe hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi noon ɓe kollitir wiide fa nde fooɗan mi fooɗan heddi hakkude ɗum woni société ittowo yigaji ley leydi meɗen ndi jeeyaɗo ley leydi canada kañe ɗum woni fedde laamu hakkudeje ley leydi mali ndi jangal ko laamo nangi tonuji mabbe kewdi kangi non be kollitiri wiide wattu jono hono dido torraji an bay yottaade jamaare wonde do ndena hodo fu dido torraji hakkunde de hakkunde societe o kanya fa yottu laamu leedi male dum way wadde hono andan be kabaru no yigaji wori leedi male ndi kay kollitiri wiide gede didde fu kebata do hen nafa laamu male o don hani fiddo hen dabareji no yimbe irtobe di yigaji kani wartude le nokkobe sabbe de dum nafa sande ko nayri bangal kebe kebe don kanko no dirtede Jibril Diallo o ko mo sifi do hen do facitango sita sidibe.
Le Mali est sur la liste rouge depuis 2012.
Mali anale tida laji gidi hitan ujnyadide sapo didi ko nati sabe hannen bayere ko heewi jabta wadde leedi malni sabe lafi dejerne watti joni hudu fulama han wadde nyala yimbe ko noddirte bayere hon wadde balle ko to ceggandede an heba wadde le leedi goto an han tinnade yalla dejer hewte le leedi watti joni tida alla an hakkune lam ko leedi malni kay societe ko noddirte barik min anni so otti dal yehi yeso ko teyum sattan san sa yi hanne societe barik ana wonde golude nuku noddirte do lulu kunkuto on nukuto kan itete ana dari e darugal idbal de nukuje fuko kan itete le leede balebe sabi milliards ci kewdi dum naddata le leedi mallin hitane fu tawna hisaki jaati gollobe ku yaata yimbe ujnyaji jitton ma ujnyaji jitton fortade kasin yibbe sodobe kan ciottitobe su holitami on nukuto to kan itete darna golleji mudum jamar ko golata to fu hannen ku heewmi en waran wasa hibde gollan
vraiment créer un malaise généralisé dans le domaine
wattu joni ma halni on do kabaru di puddata do wiide restaurant ngay dana gonde weltinde no golleji muuden gori hono yimbeel be kanyangat taje muuden so kalana restaurant ngay di ko kani defude nyamdu ji fa hewa kanye defete so jamande ya yotto yotto homo fudu nyama ko yidi fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seko sita sidibe
selfana wodda wattu mum jottike le odo restaurant o do en kay irni kewi kulentreji ndeyetedi nyamduji mudinadi fagasi odo alhali wodi dido wattuji di le ngalure bamako war mudun na yawi ku yam anay mudun nyamduji dudun tida cogu hon dun e bandun en noddata jama e le nuku o
c'est un restaurant
o ana mudina fa gasi awara jodda nyama no jidirda min ko buri hewde fu mi waran do fama yewtina gidiraabe meden jogi gollidibe hewbe yurobe caggal leedi men di wombe do nana sini e bendilla na du hono yambereji yitu mo woriji kon ko atta min do fama nyama si nyamduji fu ana tawe do tida du
suni e le ku jabi dun do mi jata jati wona hala golle wakkat jono kay yirwi sanne kabar buru hebi dun darja e wi kanko madam fatam dabari jonnuko
parce qu'il préfère war
warabe nyamude be e jidi tawe si nyamduji ana kewi te wana hunde watir tan wodi kanye tawe du nyamduji di ana moddi ana beli do e jidi tawe ko remete le leedi men di nokko ana yewtini ana janji ana nyawti do
le odo nuku nyamduji kati sedan tan heban kulentreji kewdi anon sodude nudude kureji kay wala hen
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ile hitande 2022 suudu ministre humnido kabaru golliroobe juude fina tawa fa yotto yewbe kaye fijili leedi midi den wonde wadde imadraji no hani wurtinde yewudi gol kaye fijili leedi malidi le majjunbe be gonde wadde ko noddita bamako city tour kaye city tour kanye fa yotto segu city tour koni fana Mamadou Fab yalono be kani wurtinirde yew gol kaye fijili leedi midi di dido imadraji le ko warta ko be garan jukitaade dule laamu tumbutu motti banja gar kanye jennenobe kollitiri wiide fa kebe famtar kede ko mine Ousmane ali buli min pewni wado henna city tour bamako kay kanye segu dum woni imadraji ko lamu ko gonde wadde wattu joni fa dewto no kani wurtinde no kaye fi jewirte leedi ndi be kollitiri jababu ko heba do hen ko ana welna yonki non kanko sidi keita gote lami do kabar jogol kaye fi jili leedi ndi hollitiri wiide
caggal yambereji bamako city tour kay city tour segu city tour men tagete e dugol himbe warobe yewde le nokkuji yogaji kuldeje kayde ni de godi
ido imadraji ka ta don tan be garan jukitaade dun le kedde region ngaji di no hollitiri wiide
fanda mudun yo wurtinde nokkuje kuldeje kayde ni de goni le mon anden eden jogi motti tumbutu jenne dodon wodi mumini no arande fu bangal tourisme ana gonde wadde imadraji bangal bantare tourisme le hitande 2025 de
2025. Ditan 2025 to muttitobe kulitibe ngaran wadde imadraji kewdi ko nayri bangal yirwidi ton fina tawa non kanko noddete do Boubacar Kassambara jokko lamido kabaru yewgol kaye fijili odo nokko hollitiri wide
ya quelque
bon jambereji on festival ngaji garoji wadde mutti golle tourist yakku be daranede les region joybo hollitinde warab yewde kulleje kaydi nide ko wodi leydi meden di fayottade ko tawrden hamamera
mestral wadde dido imadraji yalla yewgol kaye fijan wurta leedi ndi don hunde lobbere non ka jamar nde fon haani wottude hen koyde mudun non kanko noddirta Hamidou Fofana juppino golleji yewobe kaye fiji ley region mopto hollitiri wide
aujourd'hui les sam
garuje en amerte wala do cioggu goto won yurobe leedi meden di jaati warobe yewde meden baa wutide don fayaade chapande tati chapande nay fayottade chapande jo hilde temdere kanon fa joni min gala faabutobe
nous même
les cadres indi micitede wide yimbe ban jahanno ton sanne ka wattu jono wala fu imadraji ko mata ton yella yimbe ban biri fito yaa yewi ton kaye fiji non kanko noddirte akunja burdandi tirede baba napo lamido giden to banya garato hollitiri wide
pour les relances
fa golle tourist yakko beede wurtude fa don gon en joni do min kebay sanne warobe yewde les cadres indi festival ngaji kani wadade les nukuje de min ko mo sanne yalla tourist yakko ana wurta to banya garado
de banya garado
micitede wide kanko lamido lam hakkunde jo wiitande 2025 de kirtniki fina tawa leliidindi yewte yel hono yewgol kaye fiji hani wurtinede le nokko o le dubi sappo garwoji di en biyan do ngarta haddude bette hande do kabaruji dimi jooti on sanne hedaade hejuji amen odo mbaye hebude bi do kabaruji fuddo beme amen ande to kala kajaado hokkude mi hakkille lobbona kajaado woytaade fu numero o moni chapande jeddi jeegom chapande jenay jetti chapande juuyi jeegom chapande juuyi jeegom dum woni numero amen kono fone do o moni fa kebo hitna ton journal ngal onobe kebo hitnaade be 37321 kawaji sénateur on fiso buudnoga crédit kay telephone modon nongo watta so mbawo hettinade fadje fino ko nande do no do e ser yewtere meden de an wuti wassalam yewtere meden de waran yo wade dow sukabe micciteden wiide so taama mawbe golloobe le golleji laamudi balde joy gollata le yontere fu balde de cultan wana non do wori konayri bangal on sukabe jangobe jande do dowre kanya jande hakkundere fa yotto jande leliire leliidi meden di be do sukabe le cekkiti yontere fu tan won golleji dibe gollinte na wobbe dun jahan dursito e ko nande mudun fa kebe famtade ngare kede ko min e Mamadou Sama Seku min pewni on dow hen asawere alan mi dursiti to mathematique kanye physique min e dimta don debbo gaddata min mi wada math kanye physique simi e bio asawere alan mi fabuto innam defude so min tiliki defude den dursiti to
nit la nebe ngali sonta
ni enne sokabe lokkuyi to muti kajure e bomako kini wortu foftere mabbe le yontere ka non dunke jande ultivide suka fuf sifa jogola mudu kadana muri ke dambile dunke jande to universite yambo wolgam bomako
il y a des façons de faire
dum jogi no dum wadirte wakkati fu sara sukan hani haybude no suko wori fama no jande mu dum wori fama ko gollata tagal le ko
sur le plan scolaire
sara be gabbama ko kedalidi ndi memi hala no be jogorto suka mabbe e cakti yontere so joga be kunteni hore jandeji wobbe kay ko jidi yo golleji defu madon fijoji
2h ou 3h de temps de cours
do bit na fa yotto eruji tati be janginte galle do kiki dem be jata jangoyde qur'ana min so suka be iwi akol tan minabambe jangoyde qur'ana de suko debbo warti faabo tokam defude suko gorko minabadno ekitoyo golle atelier so mi tiliki lotude suko mi fami no kabar jande makko wori mi yawo yahaw faabo yo inni ko so tiliki dido golleji du o yahaw yawa atelier tagal golleji di o dursiti to
duken jande be na jetta sonne sarabe kinibe wattu foftere suko mabbe legal be beedi wide dido sivaji fuf na muji taydi jogi dun kaddi kadana fande murike dambele dunke jande to l'université Yamboulogam bamako
tout ceci est très bon ce qui est important
fou ana moddi ka saran han haybude no suko wori kanyoko suko gollata fa yotto ko watta so iwi l'école kan lati fou ada han yobude suko du dañande fiji fati billa dum wakati fou fi wakande han haybude foftere
ni way wotto ko selon plusieurs options
so hokude suka be golle wattu foftere yumde munde ada hani dun be totte wattu mo kambe sarabe mabbe batondirta no hultiri kanko dunke kabaru nedda ko fuje tanjuru jura boydi widi dum do na nafa sanne yirwere sukabe
les weekends sont les seuls moments où les
jande wala ada han tawede bangi sukabe maada pama ko be gollata landodaabe hebbe jokkata landodaabe hebbe gondi landodaabe ko weltabe tagal muuda do wayuti dinde sukabe maada jati dum wodi su suka mawnu do hakkuli inna e baba walda e suka mo mawna e hakkuli inna e baba su suka mawni hakkuli inna mo e baba mudum tan ido faabo
sont les enfants qui sont les plus épanouis
donc jande ji be na mbajo sanne sarabe pati sati fufu jangina sukabe le galle sabe dum don wawlata de sababu wasa yewtude ele cuka kumako